ministry y'ebyobulamu etongozza kaweefube agendereddwamu okukakabaza dde okukebezanga abaana baabwe ekirwadde ekya Nalubiri eri buli mwana azaalibwa mu ggwanga lino. Ministry y'ebyobulamu egambye nti omuwendo nti ono yomu kaweefube agendereddwamu okulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde obwa Nalubiri n'okuzuula omuwendo omutuufu ogw'abantu abalina obwetaavu obujjanjabi obwo. Ebiwandiiko bya ministry biraga nti abaana 200,000 bebazaalibwa n'obulwadde buno buli mwaka ekivuddeko omuwendo guno okusajjuka mu baana n'abantu abakulu. Bw'abadde atongoza kaweefube ono ku kitebe kya ministry y'ebyobulamu, Dr. Diana Atwine omuteesiteesi omukulu ministry y'ebyobulamu agambye nti abantu balowooleza nnyo mu malogo ne batuuka n'okugenda mu malwaliro ekikeerezi ng'embeera esajjuse.
Ate si baana bokka naye n'abantu abakulu, so kiba kitegeeza nti obulwadde buno mu myaka egigenda okujja bujja kuba bunene nnyo nnyo tujja tusobola kubulwanyisa. Bwansikira n'oba bulogebwa tosobola kuloga muntu nti muloze siko seeri. So obulwadde buno obujja kubazadde, omuzadde aba ayina mu jiini eyo bombi bwe bafumbiriganwa ne bazaala omwana ng'ayina siko seeri. So tugamba nti omwana ono bwe tutandika omukebera nga bukyali n'atandika eddagala, tukendeeza omuwendo guno abaana wakati w'emitwalo 6 n'emitwalo 9 buli mwaka bafa.
Dr. Diana Atwine agambye nti enkola y'okukakabazadde okukebeza abaana Nalubiri nga baakazaalibwa yakuyamba nnyo okulwanyisa omuwendo ogwa Nalubiri ogw'abakwatibwa Nalubiri mu ggwanga kubanga kya buseere okulabirira omwana owa Nalubiri.
Netu encouraging abazadde abo okuleeta abaana baabwe bagemebwe nga bukyali, especially ni mokoko vaccine, batandike eddagala lye tuyita hydroxyurea erikakkanya obulwadde obwo okugenda nga butta organs z'abaana abajja ng'omusaayi tebalina, abayidimu crisis tebakula bulungi. So bw'atandika eddagala nga bukyali akula nga talina complications zino zonna. So ekigendererwa kyaffe ekyamaanyi ekitukozeseza program eno kulaba nga tukendeeza abaana abafa nga tebannaba kuweza myaka 5 kulwa Nalubiri.
Kulomukago ogutaba abakulembeze b'enzikirizo ogwa Interreligious Council of Uganda, Sheikh Ali Waiswanga yamyuka mufti wa Uganda, yeye yamyuka kwasiza ku government mu lutalo lw'okulwanyisa Nalubiri nga bakubiriza abantu okujjumbira okwekebeza n'okukebeza abaana baabwe ekirwadde kino nga baakazaalibwa.
These children face repeated illness, severe pain, infections, anemia, stroke and preventable death. In settings without routine newborn screening, many children die before age of 5, often undiagnosed. But there is hope, and there is why we are here today. The Minister of Health's decision to introduce mandatory newborn screening is courageous, timely and necessary. Mandatory screening ensures no child is left behind due to location.
Ssentebe w'akakiiko akateekeddwawo akaluubirira okuteekesa mu nkola ekiragiro kino eky'okukebeza abaana nga baakazaalibwa, Profesa Sarah Kiguli agambye nti baakukola ekisoboka okumalawo omuwendo gw'abaana abazaalibwa n'obulwadde buno obwa Nalubiri era nga baakufuba nnyo n'amalwaliro mu ggwanga agakebeza abaana bano nga baakazaalibwa ne gavumenti okuteekawo ebyetaagisa.
They've been working independently to do newborn screening, but also to implement other things that are known to improve the health of people with sickle cell disease. So we believe that as we move forward, the ministry will coordinate us so that we all move in the same direction.